Lapha ngisobonga izingane amakhosi, izingane zaqhamuka njengedlozi. Noma hlatha mnyama othuka usugonondo, mazwe izindondle zihuba ngenkwele yamathongo. Izangoma ezathwasa ngehubo, ezinye yithwasa ngedlozi. Amadlozi agida-gida ngamathathu, ziyekeni nezintombi zinzima zithatha nedlozi. Kuvuma isizwe, sithibula igazi, sikhumba umkhuba, sibulwa ngeshoba lenyathi. Kuvunga imihosha namadwala, noma hlatha mnyama phishi, ogabisa ngesithunzi eshukwela isiziba. Sadume ngomzomzobala kwazo, kugodwa ulwandle liphilelela ngoba lukhafula izimanga zabalozi. Izangoma zakhula zivula abalozi, izangoma zabo nomndeni wokhokho maqede zavula ngonyezi. Sithibula isithukuthuku zamathongo, sithibula izindondo ngamakhala. Kwase umhloko uthubela, kwase kwanyaka ziqhude. Baguqa ogogo bahubela abalozi, bashaya ogogo bantintisela isizulu. Bashaya ogogo bavula amakhono, bavula bethi lo mkhuba usuzobhekwa usibumbuluzi. Ugqobhela ubabasha naye kunzebo uphumile. Gaza, ngoba uma isiyayisela unobaphehlweni ugqabe ngeshoba lenkonkolo. Lolu buqalazi nomqansi mboniselo amathongo, mboniswa ogogo zijwayo zomhlaba. Ulani ngezingoma zezangoma kuyohlabe abangizondayo. Vani ithambo lenyoka ngoba ngeke senaphinde ephehlweni. Senabuye lwandle nendlondlo yesizwe, nalashaya elwandle naphinde navula ngaphesheya kwekwa. Bathi shayani bangoma, bathi bhulani zingane amakhosi.
Bye.